tatanzize omulamu wensibu nsukiriddeko nkoze nfubye nguminkiriza nnyo n'ogubangubye munange nzize kimanyi gwa talinde kuwulira n'abantu mbatya simanyi obani gwenesiga olusamayo engumangi ebisoto bingi n'ebibuuzo bingi tatanzize maziganga kabye nendo wozoba oli wala nyo ntatanzize mulina binji byokola kati nze mbikobye gwetososola nange jango chali
subizo byo kwensinzi de